Picha namba 11. Jo Israel ne ikre mondo gore gi Jo-Amalek. Nyasaye nowacho niya, "Keth gimoro amora moa kuomgi." Ne gichuo, mon, nyithindo, jamni, kata gimoro amora. Samuel gi jolweny mage nodhi gore. Saulo gi joge noweyo Agar kangima. Kuto gende ne ok giketho jamni madhok kaachiel gi nyirombe, kaachiel gi gik moko duto mabeyo. Kane Saulo oneno Samuel, nowachone niya, "Nyasaye ogwedhi nikech asetimo gimoro amora mane Nyasaye dwaro." Samuel nowachone niya, "Ang' momiyo awinjo duond rombe gi duond dhok kaywak?" Ae Saul nowacho niya, kobadre, "Inge ni en mana jolweny manokelo dhok gi rombe. Nigi dwaro golo riswa ni Nyasaye. Gimoro amora to ni waketho ahinya." Ae Samuel nopenje niya, "Ang'o momiyo ichayo ruoth Nyasaye?" Saul nodwoke niya, "Kobadre, ni ing'eyo ni naluoro ji kana timo kaka ne Nyasaye dwaro no giwinjo maber koda." Samuel nowacho ni Saulo, "Kaka ne odagi Nyasaye, Nyasaye bende biro dage." Kaka Samuel ne chako wuoth, Saul nomako lawe gi kang'eye kendo moyiech, mobarre. Samuel nowacho ni Saul niya, "Nyasaye osebaro piny mar Israel e lweti mana kaka ibaro lawni kawuono."